Usho kanjani ukuthi imali yama uyiphethanga mfethu? Nenyanga seziphelile wena bothozo onkhaya mfethu. Uzizwa kanjani udle imali kodwa ungasebenzanga mfethu? Le mali engikuboleke yona bekweyokuthenga ipapa mfethu. Waze wangilimaza mfethu. Hey Devu uzongidina, imali yami ngiyayidinga. Awuya kukumziba, awuya kukuzifihla. Hey Devu uzongidina, imali yami ngiyayidinga. Awuya kukumziba, awuya kukuzifihla. Ngaze ngazilaya ngithi ngiyakusisa, lesikhathi udinga uncedo ngazwisisa. Mase ngifuna imali yami uyangiplutisa, kahle kahle wena sowungenzi sleep. Ngitshela umsangano uthi uyangikhohlwa, uhlezi usenkwarini imali uyayibhoksa. Ngiboleka imali engane zami ngithi ngiyayiphosa, ungitshela insomansomane loku uyangikhoxa. Imali yami ngiyayifuna ngiyicele, uphethe i-account number yami wangangisendeli. Yini ekutshela ukuthi imali yami angidizeli? Usho kanjani ukuthi imali yami uyiphethanga mfethu? Nenyanga seziphelile wena bothozo onkhaya mfethu. Uzizwa kanjani udle imali kodwa ungasebenzanga mfowethu? Le mali engikuboleke yona bekweyokuthenga ipapa mfowethu. Waze wangilimaza mfowethu. Hey Devu uzongidina, imali yami ngiyayidinga. Awuya kukumziba, awuya kukuzifihla. Hey Devu uzongidina, imali yami ngiyayidinga. Awuya kukumziba,